Zanyi toujours.
Niba kubwira ko bicitse, jya ubareba ubaseke, ubabwire yuko Yesu ari ubidoda. Niba kubwira ko bicitse, jya ubareba ubaseke, ubabwire
Six pack, I'll be number two, Zarikimana.